We're trying to help our sister here. She's a 26, and she recently discovered towards her family that she has a calling, or at least she was told that she has a calling, and hence her things aren't moving the way that she would love to. And then in discovering that, she also learned that her late grandmother had a calling, but she refused to take it. Her mom also had a calling. Naege wala kuyithatha naye calling. So nyalo sehlethi kuye. So akati uthi kusekufanele endenjani, because she does not want to go ahead the route yekthwasa. And so we've reached out to Dr. Fohla. Dr. Fohla, good morning to you, sir. Sibonge ukuthi usiphe isikhathi sakho namhlanje ukuthi sikhulume nawe. What would you suggest that a young lady does in this case?
Okokuqala, ngiqale ngibingelele msakazi emakhaya bonke abalaleli njengamanje abayilalele uhlelo. Ngiyasizwa isimo sika sisi abhekane naso njengamanje, kodwa kuyisimo esinjengalesi ayikho indlela yokubalekela lokho. Kuyadinga ukuthi agcine akulungisile, kwenziwe isiko lakhona, ngoba ekugcineni kwakhona kuzomdalela iy'ngozi noma kumvalele izinto zakhe.
You know, something that I've heard a couple of times, ukuthi labanye batakshela ukuthi yabona uma ungafuni kuyothwasa ungayigucula le mfo lena uyende imfo yasesontweni. Can that be done?
Kakhulu msakazi, kungenzeka uma azothola umuntu ozokhona kumsiza ngendlela yakhona, ngoba uyakwazi ukugucula umuntu onesiphiwo somsebenzi wabantu abadala, kodwa ebese sowuhlambulula lo muntu lapha kuye, umguqulele ukuthi lo muntu asemule asebenze ngengilozi yasesontweni. Kumele into yakhe lo muntu iphakame ngaso sonke isikhathi, kudingakala ukuthi abe umuntu okhonza ukuya esontweni, kuzizo khona ukuthi ibe namandla le ahamba nayo la emzimbeni khona ukuthi isebenze, ngoba abanye vele ukuthwasa kubalungeli ngesimo sey'nkolo ey'thile abakuzona noma amasiko abo athile abakholelwa kuwona, okungahambisani nezinto zedlozi noma nokuthi baze baye kumuntu owugobela oyisangoma into ekanjalo, kodwa badinga ukuthi kwenziwe ngenye indlela ukuze bazosizakala ekugcineni kwakhona.
And maybe my last question to you would be, what would be the typical signs? Ngoba one of our listeners pointed out something that is really important. Kwekuthi yini mhlawumbe lenye la ibonile ngaphandle kokuthi aphuma ahambe bayomtshela kokuthi unesipho wena? Yini that you would have to see yourself before you can be convinced by another person kwekuthi vele you have this gift?
Kuningi msakazi wami okuvelayo kuye. Kungaba ibonakaliso kuyena ngamaphupho, izinto azoyiphupha zizobe yihlukile, zingafani namaphupho anomali. Kokunye omunye kuhambe kumvalele izinto zakhe, bangabe sekumbiza ngampela ukuthi kudingakala ayokwemukela isikhwama noma ayokwemukela isiphiwo sabantu abadala. Omunye uzakuthiwa uphelelwe umsebenzi ngendlela engaqondakali, zimoshakale izinto zakhe, imoshakale izinto zakhe, bese kuhamba kuvela ukuthi no, kunomuntu othile ohamba naye emzimbeni odinga ukuthi umemukele uphakamise yena. Emva kwalokho uzobona izinto zakho zizohamba kahle, njengoba ukubona nakwesinye isikhathi kunabantu abagcwele umgwaqo noma bagcwele idolobha, izangoma zithwasile, kodwa ekugcineni kwakhona labantu ey'godlweni zabo abasebenzi. Labo bantu labo uthole ukuthi babekade baphazamisekile ngokwasemsebenzini, kwase kuvele ukuthi kufuna bathwase benze ini. Abanye bese izinto zabo zihamba kahle, emva kwalokho uze kuthiwa uzibani, izinto zakhe seziyamkhanyela, uyasebenza sowu-right, wathola omunye umsebenzi kanje kanje, kodwa still ubufakile ubuhlala emsebenzini uyisangoma, but akasisi isangoma esisebenzayo noma esinamaclient esigodlweni sakho. Kuwukuthi wayekade ehlisa le nto ewugula, ngoba abanye bagcine sebagula. Uze kuthiwa umuntu ulele phansi ubanje ukugula kodwa okungalapheki, uze kuthiwa i-answer yakhona ukuthi kufuneka ayothwasa noma enze leli siko ukuze azokhona ukuthi andlule kulesi simo, ngoba into yeyidala umsakazi inolaka ngaso sonke isikhathi. Idlozi linolaka, linendlela yalo yokufuna ukuyibonakalisa ukuthi lona likhona. Lingaphula ngisho umuntu egcekeni ukukhomba isign ukuthi sikhona, sifuna ukunakwa, asinakiwe thina la ekhaya.
Dr. Fohla, siyabonga kakhulu babe for ukuthi uthathe isikhathi ukuthi ukhuluma nathi namhla ekuseni.
Ngiyabonga msakazi. Kwabangidingayo bazongithola kwamhlabi yalingana ekhaya la ngitholakala khona kwinamba ka 076 026 0794572726 kwaba nemibuzo ngezinto ezithinta idlozi nako konke ukuphakamiswa kwemoya. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Sibonge baba. All right. There you have it.